sisegudwini.
Imbiko isiphakamiso, imbono kanye nezethembiso okungenzeka sivele kule ngxoxo akuzona izokhozi FM nenhlangano yeSABC. Ukhozi FM luhamba phambili.
Njengamanje bengelala sambeni.
Ehhe.
SiyaKingzoso.
SiyaKingzoso, uKingzoso siphathele ezaseGoodwill.
Enjalo.
EziseGoodwill.
Hey,
seGoodwill. Hayi ezaseGoodwill. Ehhe.
Sawubona wema Blue One.
Ngiyaphila unjani?
Wena mfowethu ngihamba kahle?
Ah, ngiyaphila qhawela kithi.
Ah, qonde kwaze watsheka mfowethu.
Sithi nje eyiseGoodwill kuleli sonto. Soqala nje sibongeleke umcimbi iMother of All Maskande Festival ngempumelelo yawo ke begcwele kakhulu futhi ke ubuhleleke ngendlela eyisimanga bese ke siphinde sibongele uGatsheni ukhaleke wemuka neKwantamu lomqhudelwane bese ke siphinde futhi sibongela ke insizwa usolwazi olaleke indawo yesibili wahlomula ke R50,000 baphinde ke bamnika R10,000 ngaphezulu kanti ke usolwazi uphinde ke wacela abahleli bomcimbi ke iMother of All Maskande Festival ukuthi ke bephinde futhi ke bemise uKhuzani umfoka Mpungose noma ke u10 years nje kulomncintiswane njengoba ke wayithemsile ukuthi ke uyabuya lapha ke siphinde ke futhi ke singene ke sigamekweni esenzekile kulowamcimbi esihamba phambili ke esiphakathi kwakhe kuzimdola ihlwitha kumthandeni umbhobho kanti ke uzimdola kuziphendulele ke wasichaza futhi izathu ke sokuthi kungani ke emphuce imic uthena kumthandeni akafikanga ngesikhathi obekumele afike ngaso adlale ngaso bekungamele ke ukuthi ke kusangena mculi oyisimenywa uma sekudlala ke iTop 30 waseke noma kulabo kade bejaha ke iQuantum nomthandeni ke naye ke ukwazile ukuthi ke achaze waphawula ke izathu ke esenza ukuthi ke laphana ke ebuyisele kuzimdolo ngokungesehloko sakhe kuzimdolo ushilo kwathi ke akamzondo uzimdolo futhi ke ubengeke enze lutho kuzimdolo ngoba umazi ke ebumnyameni lapho khona kuvele khona ke udaba ke le 9mm olwavela ke naye ke ubaba uAlimgube waze ke wafonelwa kweminye imsakazo washo ke uAlimgubu ukuthi ke cha kwakumdlalo nje oyinsizwa kube sekuphawula ke uGe umfoka Ngqobo ongumhleli komcimbi umbuso wamaciko Maskande Festival washo ukuthi ke uzimdola kanye nomthandeni abanalo neziphutha abantu abanephutha kulesigameko uyena ama security kangenisa umthandeni kanye ke no stage manager uvumele umthandeni ukuthi ke angene stage kanti ke ibisi songwa ke ungizwe ongumengameli wamabhinqa washo ukuthi ke lesenzo siwumkhokha kwadala uDuma ehlutsha kunduna nkulu kwaZulu kwaceza imike kuthi ke uyajabula ke yini njengoba uzimdola e-role model yakhe ubesecela ukuthi ke uphele ke lo msindo phakathi kwakhe ke uzimdola kanye ke nomthandeni kanti ke ngizodlulela nje phambili ngibheke udaba oluphakathi kwento encane lapho khona ke ecele khona ukufuniswa ke iloli elithwala lezinto ezimbozwa eThekwini amthinte ke ngoba ke leli loli lishayise imoto yamagidangoma lakha phansi kanti abaculi ke mangabheka nje abagiphile kuleli sonto esiphuma kulona kana uma nyuswa insizwa yakhe yasebhamshela ukhiphe ke album hloko sithi ke uzofela amandla akakuthi ke mase ngibheka futhi umfana wengezwe sendwede ukhipheke isingili namhlanje hloko sithi ke umjolo
imbiko isiphakamiso imbono kanye nezethembiso okungenzeka sivele kule ngxoxo akuzona izokhozi FM nenhlangano yeSABC ukhozi FM luhamba phambili.
Kanti ngibhekele futhi ushendezwayo insizwa yasemshwathi ukhiphe ke EP ehloko sithi uThonono uQhibu ehamba ke noSaliwa ukhiphe isingile ehloko sithi ke emsamo kanti ke mangibheka nje izingomeni ezenza kahle umlabalaba ilona loyana uhleli nje kamnandi kakhulu lapha na ku 471,000 viewers lapha ku YouTube kanti mfine futhi ngibheke ke abafana kwaMgqumeni nabo futhi besenza kahle kakhulu ngengoma yabo ethi ke ngiyakudinga dali 225,000 kanti ngiphinde ke ngikhumbuze ke abahleli abalandeli ke ukuthi ke khona kumcimbi olapha na ke uyikhuphuka nezakho nakhona futhi uyalandeka le umcimbi njengoba ke kunomncintiswano ka 100,000 kanye ke noka 50,000 nakhona futhi ziyashukana lokhu nje zehla zenyuka kanti ke ngikukhumbuze ukuthi ke iqhathe uTham eMashingeni studio impi ke yesiginqe phakathi ke kwamakhabazela iqembu ke liholwa umshiya kanye ke nomuntu yenziwa namhlanje ngo 8 ebusuku kulapha na ke ku Facebook kakhe wakhe uThamsanqa Ntuli lezi insizwa ke izobe iqhudelana ke kuona ke umqhudelwane weyiginqe ke ngaza kwethu kanti ke mangibhekela futhi ke okunye ke futhi engaku kugumezela ke kubalandeli bomculo ngathi nje inganza kwethu asicela support amaciko abantu besimame njengoba ke sazi ukuthi endimini emculo kaMaskande abantu besimame ngibone ngathi basasalela kakhulu asikazi sezwa ngisho ukuthiwa nje khona umuntu wesimame nje oshaya imilioni nje so ngiyafisa kakhulu ukuthi ke sibhekisise kakhulu ke leyo ke yabantu besimame bese ngiphinde futhi bese ke ngiphinde futhi ngisho ngithi ngohlele ngishumayela njalo ke lokuthi abacula bathumele ingoma zabo emsakazweni uKhozi FM bathumele ku email ethi music@ukhozifm.co.za kanti ngangibamba ke inkonzo zoxhumana uKings waso _ SA kanti uKhozi FM luhamba phambili njalo nje.
Thank you, King Zoss.
Umfakele disclaimer futhi asimphinde ngayo.
Simphinde imbalelise ngayo.
Eh, simbalelise ngayo.
Eh.
Hey, ngoba indaba nazo ezise Goodwin.
Eh, ngayo ngabe ngathi hit.
Yathi hit. Kwakunye hit.
Siyahlangula we Kings Loss, siyahlangula sasiluthu
uthi imbiko isiphakamiso, imbono kanye nezethembiso okungenzeka sivele kule ngxoxo. Akuzona izokhozi FM nenhlangano yeSABC. Ukhozi FM luhamba phambili.
Ezise Goodwin.